atensale ya ula Uganda ku Democratic Republic ya Congo mu district ye Kanungu egadwa oluvannyuma lw'okubalukawo kw'ekirwadde kya Ebola mu ggwanga erya Congo nga batya nti obooli awo kyandisaasaanira eggwanga. Ebitundu ebikoseddwa z'ensalo esangibwa mu kitundu kye Ishasha ne Keshero era nga bino ebitundu bemu ku biyingirirwamu n'okufuluma wakati wa district ye Kanungu ne Democratic Republic ya Congo. RDC we Kanungu Ambrose amanyiri akakasize ensonga.
We are simply responding to a threat. There has not been any detection of anything close to that pandemic within our borderline. But the fact that reports of the pandemic are prominent in the neighborhood in Ongo, we are taking precautionary measures to ensure that that threat does not come to be a reality in our territory. So we have moved as a task force, number one, to create awareness about the existence of that problem in the neighborhood and also awareness on its prevention.